ni onua ebre edu se obetie enkwa asem omodi aso befro bibi oben wona wase won se enkwa asem ebre ni omodi afre won kafo oba unua ene onyankofo aka chere won se enkwa jisem no ebre aso e msonfo akwa hifod enam nemu ebeche asemi Mesre eni diye mo se asemi fi Lifeword Media Ministry ho ena eba unchen. Lifeword Media Ministry no. Oko abefo mfidiye eswa www.lifeword.org www.lifeword.org Obe se unhu nkwa sem ewo kasa hudu ubiya amwa ube hu ewo ho. Eno ane se so o login na ukọ ha na odi nsa abọ eyi no so kasa opeso na ebibia ma ema oti nkwa ajisem eyem somfo akwa hefo selem nim ka na ndi asemi ebremo mesere se ebebo mpae onko fo no wiradi oma edawasi oma yiwaye oma kanfo ama ye hunu nde ye be sese hu da fofo etisi abade ni be hu na otwe fofo posom fofo na afi fofo bi adwani enti ase ni ebra o ma ye kra do se beti wasem abade bi eni ni ase ni wa na ma se mesu abade ehu ya fa so ye kra ajinkwa abade bi osu ni ofa kristo de kra ajinkwa dada no aso be kwa swara mleti mi atena si ama se upie wahini ma wanye oyiraba eda wasi sede amnu kakaye no usumfu akwa hefod na menemo eche asemi asama menobe che ende matuni dinse who will be your destiny helper who will be your destiny helper wany ena obaye udachi buafu Saint Kwa Mekaka Mekasa and say, you can't reach destiny alone. You cannot reach destiny alone. Eti ebe fa ni achre semano, achre chre yin. Na yedi ya mwa tuso. Na, ye mwuni se, ni abiti miya boy en dachi. Misu nyangu pwone, boy diye nina. Onu na, oche sika, onu na, oye biribiara. Enso odinam obiso ntino se yakopo anya wadom no wembi wadwene ni ne no anche na asemmu ayamfa asembi ande ne di antrewa ni obebo anu ponu wahwia obeka se sane pa na anyone ne mebo afo pembebre no aya na yehwese Ebo afo no be ye obi a oti Benz mu oti Lamborghini mu oti car kesi mu 4x4 sani pano but obi a e bi oyɛ clean akra betimi ayɛ odachi bo afo obi a wodwom e bi a na wo honye wakodwom akɔtɔ ade na wonim sɛ wo sika na ebɛ so na nso na wonim sɛ Fui ma ni pana wuni no. Na waka se, oh, sika anso ende endye. Ino me di ende meja ito na. Ichiri masa abana asumu pa mufu nguo mami. Na misa mku mechi. Enkope sika embra. Mekando kratu wa se, saa ni pano. Enda wabuwa, oyobuwa fuwa pa. Aniti, uma yame ye nindao. Yepembe brenu, yepamu, yeda achibuwa fuwa. Yewe tibia ni pano uma. Medie, Yenimani se ubia oti benzi mdiye. Saani panu kutu. No biti mi ayye medachi buwafo. Yenwe trese mu. Se yenwe trese mu ni mwa. Ibu hunu se. Yenwa bebre wuma. Ana. Mfatu mbebre wuma. Etimi. Ebama yesunya adie bebre. Bible mu ya wanipe bia. Ojina ye. Se obaye onyakupu na yuma. Na. Onya abuafo bi ma osuo mu ehwe a
didi kan e Moses ebre onyakopon frɛ no no na odi nechi ekoyi Israel for free museum bayan fede na edwuma no abetɔ ɔno nkoa no so eniti onya nasi ayefɛ ne Jetro ama ne tete no ɛna ohwɛ so a Moses no nso the destiny helper baako ɛyɛ Pharaoh papa ama ɛnso ɛboa no ɛfɛ ne nkwara abrɛ mu abrɛ ɔkɔfa no wɔ nsuo no so no ɛde bɛtena ahemfie ɛtete no ɔnoɔma bebree mu ɛno nti Moses ne deɛ no no nti Moses ɛnya Jetro ɛne Pharaoh papa no ɛhwɛ Joseph nso Joseph nso ɔno sɛ obi a ɔbɛyɛ ne daakyeboafoɔ ɛyɛ Pharaoh a ɔpagya no firi afiase ɛde ne ba ahemfie ɛdi sɛ Pentecost was say Joseph had Pharaoh to promote him after the prison nti ɔpagya no ɛde ne firi afiase ɛba bɛtena ahemfie ɛhwɛ David David nso ɛberɛ a ɛbaa sɛ ahendie no ba bɛdi ne nsa no onya obi firi ahemfie hɔ a ɔde Jonathan ɛbɔ ne ho ban ɛfiri Jonathan papa Saul hɔ sɛ ɛbɛyɛ a nea Jonathan papa ɛpa ne sɛ ka ɔbɛyɛ no no ɛntimi amba mu ɛntimi amba mu nti no ɛnka obi bɛka sɛ sɛ ka Saul ɛni hɔ a ka Jonathan ɛdi adeɛ nanso onyame hyehyɛ mu no ɛnte saa na onyame ɔno ɛnim nnwuma nyinaa bade ɛsɛ ɛsi onipa bi so ɛna nea waka fa ho no ɛnso ɛtumi aba mu Elijah nso bɛka sɛ Elijah nso ɛyɛ obi a ɔso deɛ ɔkɔhyia no ɛyɛ ɔbaa kunafoɔ no a ofiri Zarepta ni baa no babaa sɛ ɔbɛma no aduane baa kunafoɔ no a na ɛberɛ a kɔm asi Israel hɔ na aduane obi anya bi ndi no onyankopɔn ɛka kyerɛɛ Elijah sɛ mesoma wo ma woakɔ ɔbaa kunafoɔ bi hɔ na ɔno ɔbɛma aduane adi ma wɔtumi ɛsustaine wɔ na ɔde atwerɛ dwumadi a mede ahyɛ wo no so nti onyankopɔn na afrɛ no sɛ mesoma kɔ Zarepta kuro no so na saa Zarepta kuro yi so na anafam hɔ na mama ɔba kunafoɔ ahwɛ hɔ a wonim sɛ bia ɔba kunafoɔ a ɔyɛ ɔdefoɔ ɔmene omia no yɛadwene no sɛ saa kuro no a yɛkɔ so no ɛka ɔba kunafoɔ no bɛyɛ ɔdefoɔ kɛseɛ paa a ɛka bia yɛkɔ akɔhwɛ nanso ɔba kunafoɔ a onyankopɔn ɛsoma a Elijah ɔno sɛ ɔnkɔ na ɔsiesie aduane ama no no ɔnim sɛ ɛbɛkɔ no aduane a ɔsiesie no yɛ aduane kɛkyɛ ɔba de ɔse aka ne ɛyi kakra ne sam kakra a ɔde bɛkye tatare ɔde bɛyɛ paano na ɔne ne ba ɛdi ayɛ dɛn na wɔwuo ɛde adu baabi a ɛni sɛ yɛhwɛ nnipa korɔ a ɔyɛ yɛ boafoɔ no yɛhaw ne yɛamane a yɛnim mu ano no pɛ bebree sɛ yɛhwɛ ne saa deɛ a ɛntimi mmoa ma yɛnkɔ yɛnim nti nsɛm a me ne wobɛkyɛ yi adidi soɔ yi ɛyɛ nsɛm a nokwasɛm ni onyankopɔn wode nhyira firi ɔsoro ba but wɔde nam nnipa so nokwasɛm no ni ɛnti hwan na nna bibisa wo sɛ ɔne wo daakyeboafoɔ hwan obi bɛn wo akwaraa bɛtumi ayɛ akwaraa ketewa a wobɛkɔ situation bi mu a akwaraa no bɛtumi ama wo gyesɛ pɛ so a de saa kaprɛ no a wode bɛma wo no ɛno ɛna ɛbɛtumi agye wo ama daakye adi wɔasiiye obi ha wo yɛhwɛ sɛ ka nnipa no obi ɔ hɔ koraa ne boafoɔ no bɔ a sɛdɛ ne boafoɔ no bɛsi ayɛ no ɔhunu ho a sɛ wei deɛ sɛ ɔnyɛ m boafoɔ wei koraa deɛ dɛn nnipa ni bɛbisa no asɛmpo sɛdɛ wobɛsɛ bua no ano bade meka nokwa kyerɛ sɛ God really drops blessing from heaven. He sends people. The sumani pa. No sumani pa momu de samba na ba. Nimbisa se. Se wu hiya. Da chibu afwa. Who will God send to you? Se wu hiya wu da chibu afwa. Wain wu nyanko pon. Ebes mano. Emano. Abawu chen. Ibisa wu. Minya awu chemi. Ebi a wope. Seke crusade kasi ebi ase. Enanka ube nyase ube te mkwa ase. A life word media ministry isu enam. Abe fufidye isu. Amazon ewo ho. Life word dot org oboko ewo ho. Enan se wakreke so. Wafishe www.lifeword.org. Upa obenya enkwa asem bebree wo kasa hodo bebree mu ti bisa se hwan ene wodaachi boafo Jacob ne mba dumieni ne nyina no na mpenifo wo mu mu ne ennim se Joseph no obeyo mudaachi boafo that's when yame yakopon nam Joseph so eba jie busua no ti bisa se odikwa bibinu urade ma wodaachi boafo ade boafo no emben Radim mie we ni se sa ni mpa we ejima mi ye se ejima we momunu ene me ene ne de dachi edim besi ye ti bi biara ukure biara e ye ejuma o asori o bi bi o ye biara entoto na se na pomodin se bayiro hono waye na me nana na ka chere me se bema so bi dia de hye won sase ye a ye ni ye na se wo ye ni ye etimi be ye wa wo dia na me sure o se wo nya bretie enkwa se Kwasi mi fi LifeWord Media Ministry wone ya di brewu. So mfu akwa hefo na mene ucha asemi. Si da fufu osu. Bayi kane ntu aswo. Na wako sweti. Nipi bibriya. Kwa ya wafemu. Ubinya wabuafo. Bwa mpaya mao se. Iradima unhu buafo. Ndeni echine yara. Nyamishwa. Asemi. So mfu akwa hefo na mene mche. Fi LifeWord Media Ministry wone ya di brewu. The telephone number is 0244-869499. 0244-869499. On fa Christ so kwa jem kwa. Ebreni ni. Say Yesu Christ foul. Say. Kwa. Ani jem kwa. But mani pe mu. Ka sampa. Yesu Christ ni ubura. Na makuma su jitum. Ese. Apo uu na o sorry. Padi jemi. Wese u kasa se mo ya. Wese. Nwa di Yesu Christ. Ajo. So we didn't see one come on him. I said, "Sir, I am interested in my to Baba. I have bought my name home. I am sure. So team, Kwasim. Bye bye."